Freedom Music. Wanangu leo tunalewa tilalila tungina kuchoma nyasi watu kwa kibasi weke water kwa glasi subira ishavutika kama mpira sasa ishafika wakati subira nifute shati nita enjoy kwa nafasi iko wazi ipo go ipo kazi ipo show nipo ganzi oho bila kazi hauna do tunsi vijana msituone makaidi bado situ naongeza bigi seneta baba kaimba na gigi kesha manjari noni na kolabo na fidi A.E.O. unasikia la mkuu leo sifunji kigu hatujansa leo toka jana usiku mchana kula nyama na mama usiku pate mpaka juwa linazama usiku tukimaliza pata kutana usiku umzi na pawa wakika tunaserebre ya baba kashandika tunaserebre tunaserebre tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate. Sasa ndo nini jirani nikipata unanona kwa nini? Saba mala sabini nikiongeza kumi wewe utasema nini? Kwani kuna nini? Wanashanga wanakoda waamini. Nguvu kijijini, hebu tumia akili hapa mjini baba. Tuna celebrate, data nitawasha kesho. Leo holiday hii ni siku special. Usirete hasira za depo, wana tuna kesho kikubwa uwepo. Celebrate, celebrate, celebrate. Si fichi fest, fichi fest, fichi festi. Weka kreti baketi na keshi minaona. Celebrate, celebrate, celebrate. Na videnti, videnti vya 20. Weka kreti baketi na keshi tunatakara. Si vijana msituone makaidi bado situ naongeza bidi seneta baba kaimba na gigi kesha manjari noni na kolabo na fidi hatujansa leo toka jana usiku mchana kula nyama na mama usiku pate mpaka juwa linazama usiku tukimaliza pata kutana usiku mzina pawa wakika tunaserebe ya baba kashandika tunaserebe tunaserebe tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate. Wanangu wa Kinondoni ilala Temeke, wanangu wa Mgodini tukipata maseke, tusao shida kidogo furaha tucheke, kikubwa uzima Mungu atuweke. Tuna celebrate, tuna celebrate. Tuna celebrate baba, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate. Mungu dereva ushoke ziwi, ila malipo afanyiwi. Mungu muweza, tunajifunza na tunacheza.